e wi yimɓe yogaaɓe noon o golle yo mbooka gooduka fawarde e kulol nawtoraade ñegeje jama pati heɓa ñawuuji. Fatoumata Niare wonko seedani en keɗoɗenmo.
Yo ɗum mi watta pati mi heɓa geeci ñawuuji le ñegeje furuba. Min kay mi yiɗa naatude le ñegeje furuba, mi woowi ɗum miɗe nannga hoore am pati mi naatalli majje.
Heedi sukaaɓe yogaaɓe noon eɓe jogii hakkillaaji goɗɗi dow muuɗum keɗoɗen ɓe.
E leydi Mali yimɓe heewɓe jaɓata yahde ñegeeje soɓe ɓe to isiraaɓe maɓɓe. Woɓɓe ana mila wiide nanngude kiɓɓe mum ana waawi wallude wayde daamigol yawngol e debbo.
E wi dunke en faamu cellal ka ɓeen ɗo hoore ka ana pelliti dow heen nantude coofe mum ana wadda bonannda sertude e ko woni hakkillaaji yimɓe. Docteur Salaha Garba wonko heɓani en ley heen keɗoɗen ɗum.
Boyre lamde nafa mawɗo woni hen, iɗum walla seɗɗude tuule le celɗe omo wayta ɗi e kiɓɓe. Ndenno sa resi kiɓɓe ma iɗum wawi ñawde neɗɗo na ɗum laatade sababu tiiɗalaji kewɗi. Bangal rewɓe iɗum wawi laatade sababu wayde ɓiɗɗo na ɗum samgol reedu.
E timmaɗe ka jaati dogotoro en ka kolliti wala fuu ko waddanta yimɓe suɓaade nantude coofe mum en keɗoɗen ɓe.
Nanngugol kiɓɓe mum yo sababu kulleji kewɗi e wona kabaru wayde daamitagol yawngol e debbo. Yo ñaw noon na rafi wonde birki calɗi na ɗum e hakkille ɗum woni.